Kisomo ni kile kile tangu zama zile mpaka wanoko wa shati na wakaka pili pili mepako kolimi na neza njili kanabi eno bari ya nifanya kami hatuwezi kushindana nani kwame Picasso vasi na chora kwelimisha na kuburudisha jamii ni marangapi na tema kwa vasi nafanya mahera pia wanati this is a koli na kuna kugambo nafanya vile wezi fanya dadi this is a banger for real toka Mombasa na lazima wadhiwa ti Robin Likoni the land of the legends na huku ndo tulitoa manabi with my day ones or some good stuff only pass only puff puff kukazana cause the hood tough sleeping on me that's a real fact keep it Tazana na kuna kulemba vifyako weka tu kwa distract then lace up mana nakuja vizuri vazote ni this time Ramadan dara like my forefathers new style ama new baba chana vaso kichana jaba this time utatoka raba King Kong from the south I'm the young nigga with a deep tone and I give them a run sasa wanatishika never been scared of this clone yeah nasaka hela I want the money the shilling the dollar buy some good stuff for my baby ka perfume na kadera hey afro ndo masela na hip hop ndio sera hey nikipita na beat lazima watia ni haters na wakera kill them all
Hey, na lazima water tea leo. Hey, he lazima water tea, bro.